wane batonde bwa katunda ya gamba balibera bumubombi eno weekend maulo nange yentwala mumukwano njagala nyanjule ey ey usalize bali abanumyanga bali balowoza sirifuna anjagala ukama baswaziza abadde onanjagala oh oh sanyise nyo mukwano Abanywe byokunywa munywe olw'okuba omwana mulungi akoze obulungi obutagambika akyusiza obulamu bwange okuva musingo life to married life Now I'm a married man From today I'm a married man Married man, married man Hey Sanyuse nyo mukwano Abenganda ne mikwano tulire wamu tunere wamu kono kujaganya okuzala kujaganya
ololololololo
sanyise nyo mukwano esi